ururur ka dhalinyarada isgoray guulo deeran oo afrij ay u sii magaalada Nairobi iyo walibagee isbitaalka magaalada Baydhabo hadirsana daawooyin oo yahanka keenadan gudee ganacsatada gurmadka abaar gobolka Bay Maxamed Abdunuur Wariir iyo Abdulqaadir Aabeen oo kumide gudee ganacsatada gurmadka abaar gobolka Bay ku hadlay deeqdoon hadirsan isbitaalka dhalinyarada
wali roogna isbitaalka Baydhabo walina wareejiyahayna tartoomo oo 39 habbe oo filibe mayna afartii saddex kartoon oo filibe walina hadii biday gudiga dhalinyarada isgoray oo reer Nairobi marka uu oomeeyay wareejiyayna gudiga oo ganacsatada gurmadka abaaro uun wali kasi wareejiyayna maamulka logistiga iyo madax shaqaalaha oo isbitaalka Baydhabo
isxilqaameen jalaal badan ah soo biyeen alaab jawaas ah jiraan gacantaanu hadirsiin oo in sala sheegay maamulka isbitaalka weyn magaalada Baydhabo ka wareejinay eedalinka farxi alaab leen baahan ayu muhiim ah eedal muhiim ah weelana ilaahay garabkiin gala hadadaala bilaawaytan laakiin insha Allah ta'ala dhamaad ay naganay dadaal bilaawadayo tan inta ku sii weynaysan ku sagaan ilaahay garabkiin gala intii aad sadaqaysteen ilaahay aqarka oo almariyo
maxad khalif oo maamulka isbitaalka gobolka Bay iyo waliba soo kuma hanagay deeqdoon daawada ee hadirsiin isbitaalka dhalinyarada isgoray guulo deerane
afartii saddex kartoon oo in iska jara qayb ringer qayb oo normal saliinge ee had googi oo IVZ jadi maayna hadiibday dhalinyarada la eero isgoray guulo deerane oo Nairobi based yihiin runtii of alla la qofkii ku qayb qaaday hadeerowka agabkan isbitaalka eedanka mahadnagaana oo ku mid ayay shuyuuqdan hata anta surum iyo neemeenaha dhalinyaradii oo in sheegad hadiibdeen walaagan ka magaca maamulka isbitaalka runtii mayla tacaalana AWD waan ambaahanahay in uu helna faleebooyinkan because waa faleebooyinkan walaa hata ka shaqeeyahayno iyo markan qof alaala qofkii ku qayb qaaday idanka mahadnagaana ka maamul isbitaal haan
ka dambeyntii wali ba goobta ku hadlay wakiilka ururka dhalinyarada Koonfur Galbeed Soomaali Abdirahmaan Isaaq Shumay iyo wali ba dhalinyarada kale oo san ka baaqay intii ha aawiyan walaajo dhibaataysan
walaa hadirsanay isbitaalka weyn ee magaalada Baydhabo daawo in iska jarta faleembooyin ilaa 43 kartoon marka kulli dhalinyaradaas ka nool degelim reflex wadanka Kenya gaar ahaan Nairobi eedan kama hadnagaana reed walaalena dadka kale yoono degelim reflex ka nool wadamo kale intii yoono saamal isgoray guulo deerana amal yoono anis xilqaaman wadan jowal hadirsan
deeqdoon hadirsan urur kun dhalinyarada iyo baahke eedaysa heelo udurka shambiyoodka dad badan u sahriida haana si yoota kaliye darnin isbitaalka iyo idojo.